nga nesoma amawulire nanditegedde ntya nti enesi yawunganidda ebinjogerwako mbiwulira neneebuuza nti mufanga ki baganda bange kasooke mbabuulize kyanzija mu kyalo kyewaffe nejjasenga mu kibuga eno nsonga eyandeeta enkulu omuzona ekutereeza obulamu bwange wabula neewuunya nnyo nnyo nga mutudde ne munteesaako nga musaakaanye bwe ssente zaakola kyazoonoona aziwaamu bakazi na kunywa mwenge ye nno mufaa kinno baddiya obulwadde obubaluma ndaba nnuku nze nno nga nnyina ebirooto byange byennajja ntuukiriza enzire mu kyalo kati ekibuuzo kye nnyina mikwano gyange kikyesikoza ekimwatuma ekyo kiboogeza ebigambo gambo ne mundeereesa gye muyita ne mujja munywerako sigala muno ku muno enjaye mayirungi n'embizo okwokka kati nno mundeke
nze mukusanyuka
nze mumpowe
nze munjogeza ningi nnyo
mange mundeke
nazaalibwa kujigira
nze mundeke
n'obulamu bubi nnyo
agambye mumpowe
nze mukusanyuka
nze mundeke
nze munjogeza ningi nnyo
mange mumpowe
nazaalibwa kujigira
nze mundeke
n'obulamu bubi
n'obusongo bunnuma ebigambo mujja mwogera mwe muleeta n'entalo wano muwuliriza buli kamu temusengejja mbeewuunya nnyo ensangi zino ebyo ebiboozi bya facebook tiktok mutwale sagala sagaliko ng'oyo genza tawasa omutima bamenya yasigaza bibajjo bajjo oba mubijjawo ebibuuzi bye munyumya ebitanyuma muwadde kyovaolabane mu madiini obutamanya buli obubonyabonya omufirika politiko nga munyumya bangi babula emirembe gibula temuyika abantu abandinyumiza ebyobwegasi mudda mu folofatto mu mwana wani tunayamba tute eggwanga erijja ng'enjiri tutambuza yagweyagaliza tuli ku butamanya nno tubunyusi ng'omwebali mu ntebe yakajudde tyakwanga kasira n'okuba muganda we kyokagwe n'omuwagulu bwati ensimbi nafuna obwavu bwe buluma ye bwatyo bwakula emabeega gye tudda kuuma emmwanyi mufuna ensimbi ey'okulya kuuma abaana bo naze ekika sente munoonye obulamu bunyume ze nsaba mumpawe kuba ndi birala
kati
nno mundeke
nze mukusanyuka
nze mumpawe
nze munjogeza ningi
mange mundeke
nazaalibwa kujigira
nze mundeke
n'obulamu bubi nnyo
agambye mumpowe
nze mukusanyuka
nze mundeke
nze munjogeza bingi nnyo
mange mumpowe
nazaalibwa kujigira
nze mundeke
n'obulamu bubi nnyo
bwaggwawo era n'ensi eddukanyo lekawano ne nvaawo ebyenkola ebirala ntumira abeekolera ate nga mweyagala nnyo ensi eno bweba tebagguza efudde mukwano obanga kibuuka tawuni egonde bunaaloba lobuzi okukyalo bwe nti ombadde musuuza muganda wammwe leka ntyo nenjanzirayo ku lubimbi lwange matuka ngende kasuubire mwize kangende fune bwe binakyandite kasita David kyali songa ne stay kyali